Isomo ry'ijana na kabiri. Ibyahishuriwe Yohana. Igihe intumwa Yohana yari afungiye ku kirwa cya Patimosi, Yesu yaramubonekeye amwereka ibintu 16 byari kuzabaho. Ibyo yeretswe byagaragaza ukuntu izina ry'Imana rizezwa, uko ubwami bwayo buzaza, n'ibyo ishaka bigakorwa mu isi nk'uko bikorwa mu ijuru. Mu iyerekwa rimwe, Yohana yabonye Yehova yicaye ku ntebe y'ubwami yo mu ijuru, akikijwe n'abakuru 24 bambaye imyambaro yera n'amakamba ya zahabu ku mutwe. Kuri iyo ntebe haturutse imirabyo n'amajwi y'inkuba. Nuko abakuru 24 bapfukama imbere ya Yehova baramuramya. Muri indi yerekwa, Yohana yabonye imbaga y'abantu benshi baturutse mu mahanga yose, mu miryango yose no mu ndimi zose baramya Yehova. Umwana w'intama ariwe Yesu niwe wabaragiraga akabayora ku masoko y'amazi y'ubuzima. Nyuma yaho muri indi yerekwa, Yesu yari umwami mu ijuru ategeka ari kumwe n'aba bakuru 24. Mu iyerekwa ryakurikiyeho, Yohana yabonye Yesu arwana n'ikiyoka kinini aricyo Satani kiri kumwe n'abadayimoni bacyo. Yesu yabirukanye mu ijuru abajugunya ku isi. Hanyuma Yohana yabonye umwana w'intama ahagaze ku musozi wa Siyoni ari kumwe n'abantu 144. Nanone yabonye umumarayika aguruka abwira abari mu isi ko bagomba gutinya Imana kandi bakayubaha. Mu iyerekwa ryakurikiyeho, yabonye intambara ya Harimagedoni. Muri iyo ntambara, Yesu n'ingabo ze batsinze Satani n'isi yembi. Mu iyerekwa rya nyuma, Yohana yabonye ijuru rishya n'isi nshya. Satani n'urubyaro rwe bari barimbutse burundu. Abari mu ijuru bose hamwe n'abari ku isi bezaga izina rya Yehova kandi bakamusenga nta kindi bamuwangikanyije nacyo. Mu ntangiriro igice cya 3:15 hagira hati: nzashyira urwango hagati yawe n'umugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urubyaro rwe. Ruzakumena umutwe nawe uzarukomeretsa agatsinsino. Ibibazo: Yohana yeretswe ibintu bingahe? Yesu azakora iki mu ntambara ya Harimagedoni? Ibyahishuwe igice cya 1:1 kugeza ku 3, igice cya 2:1 kugeza ku 11, igice cya 7:4 n'umurongo w'9 kugeza ku 17, igice cya 11:15 kugeza ku 18, igice cya 12:5 kugeza ku 12, igice cya 14:6, igice cya 16:14 n'uwa 16, n'igice cya 21:5.